Hallelujah.
Hallelujah.
Father, thank you for today.
Baba, asante kwa leo.
For your power.
Kwa ajili ya nguvu zako.
And your holy word.
Na neno lako takatifu.
That is given to us.
Ambalo limeletwa kwetu.
Lead us, Lord.
Tuongoze Bwana.
In Jesus' name we pray.
Katika jina la Yesu tumeomba.
Amen.
Amen.
You may be seated.
Waweza kuketi.
What a blessing.
Ibaraka ya namna gani.
To be here with you.
Kuwa hapa pamoja nani.
For this conference.
Kwa ajili ya kongamano hili.
I believe that God is touching our lives.
Ninaamini kwamba Mungu anagusa maisha yetu.
Thank you, Dr. Ranwell.
Asante, Daktari Ranwell.
Thank you for our bishop here.
Asante kwa ajili ya askofu hapa.
Beautiful cathedral.
Pamoja na cathedral yako nzuri.
What a blessing.
Ni baraka ya namna gani.
This is a Lutheran church.
Hili ni kanisa la Kilutheri.
The same Martin Luther.
Ni kanisa la Martin Luther.
Wow. Martin Luther is one of my favorite people.
Martin Luther ni mmoja watu wangu ninaowapenda.
I learned a lot from Martin Luther.
Nimejifunza mengi kutoka Martin Luther.
So I will share something about Martin Luther before I finish.
Kwa hiyo kuna kitu nitaongea kuhusiana na Martin Luther kabla sijamaliza. Amen.
Now turn with me to Galatians chapter 3.
Fungua pamoja nami katika kitabu cha Galatia mlango wa 3.
And I want to share with you just one verse.
Nataka nishirikiane nanyi mstari mmoja tu.
Galatians chapter 3.
Kwa Galatia mlango wa 3.
And verse number 1 we shall read.
Mstari wa kwanza tutasoma.
O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth? Before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth, crucified among you.
Enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa?
This only would I learn of you, received you the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith.
Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani?
Are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now made perfect in the flesh?
Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada kuanza katika roho, mnataka sasa kukamilishwa katika mwili.
Have you suffered so many things in vain, if it yet be in vain?
Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure, ikiwa bure kweli.
Verse 5.
Mstari wa 5.
He that ministereth the Spirit to you and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith?
Basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani?
Amen.
Amen.
He that ministereth to you the Spirit, and he that works miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith?
Yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, alifanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani?
How many of us want to impact Tanzania?
Wangapi wetu wanataka kuigusa Tanzania?
If you want to impact Tanzania,
kama unataka kuleta mguso katika Tanzania,
you need to minister the Spirit.
Unahitaji kuhudumu katika roho.
And you need to do miracles.
Na unahitaji kufanya miujiza.
You need to preach the word.
Unahitaji kuhubiri neno.
Hallelujah.
Hallelujah.
Matthew chapter 9 verse 35.
Mathayo 9 mstari wa 35.
Matthew chapter 9 and verse 35.
Mlango wa 9 kitabu cha Mathayo mstari wa 35.
And it says, Jesus went about all the cities and the villages of Tanzania. Amen.
Amen.
Teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Amen.
Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji vyote vya Tanzania, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya wote na magonjwa yote na udhaifu wa kila namna.
Amen.
Amen.
Acts chapter 10 and verse 38.
Matendo ya Mitume 10:38.
How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him.
Namna gani Mungu alivyompaka mafuta Yesu wa Nazareti, alivyoenda huku na huku akihubiri injili na kuwaponya wote walioonewa na shetani.
Amen.
Amen.
Today we have a lot of people who want to do good.
Leo tuna watu wengi wanaotaka kutenda mema.
How many want to do good?
Wangapi wanataka kutenda mema?
Did Jesus do good?
Je, Yesu alitenda mema?
What was the good that Jesus did?
Ni chema kipi Yesu alitenda?
Matthew 9:35.
Matayo 9:35.
The good thing that Jesus did for the world.
Chema Yesu alichofanya kwa ajili ya ulimwengu.
He went about.
Alienda huku na huku.
Preaching.
Akihubiri.
Teaching.
Akifundisha.
In all the cities and the villages, not only in the rich places.
Katika miji na vijiji, si tu mahali pa watu tajiri.
Amen.
Amen.
He went about all the towns.
Akaenda katika miji yote.
Not only in the capital cities.
Si katika miji mikuu tu.
And the rich places.
Na mahali pa watu matajiri.
He went about preaching.
Alienda huku na huku akihubiri.
And teaching.
Na kufundisha.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, ever so often, we have ministers of God who rise up and say they want to make an impact in the nation. Impact. Everybody say impact.
Mara nyingi tunatumishi wa Mungu wakubwa wanainuka na wanasema wanataka kuleta mguso katika taifa. Ebu sema mguso.
Guso. Then they say, there are many, many churches, but the churches are not having an impact on the nation.
Wanasema kuna makanisa mengi hapa, lakini makanisa hayana mguso kwa taifa.
And they say, so many, 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 many churches. There are so many criminals, the church, so many thieves. Everybody is a thief. Everybody is a liar with many churches. So the church is not making an impact.
Wanasema kuna makanisa mengi na bado kuna wezi wengi na majambazi wengi, kwa hiyo kanisa halina mguso.
No, you did not say what I said. Say what I said always. And say it the way I said it. You said this, what I said?
Yes.
Okay. They say, we want to make an impact. There are many, many, many churches and they are not affecting the country.
Wanasema kwamba tunataka kuleta mguso na kuna makanisa mengi ambayo hayana mguso katika nchi.
So we now need to be a marketplace church.
Kwa hiyo tunahitaji kuwa ni kanisa la sokoni.
And enter the marketplace.
Na kuingia maeneo ya soko.
Have you heard such things before?
Umeshakusikia vitu kama hivyo?
We need to be relevant.
Tunahitaji kuwa watu wenye maana.
To Tanzania.
Kwa Tanzania.
And to the world.
Na kwa ulimwengu.
By going into the marketplace.
Kwa kwenda mahali pa soko.
And transform society.
Na kubadilisha jamii.
Through schools.
Kupitia mashule.
Universities.
Vyuo vikuu.
Businesses.
Biashara.
Banks.
Mabanki.
Colleges.
Vyuo.
Water providing organizations. Supply of water.
Taasisi za kuleta maji.
Connecting of electricity.
Kwa kuleta umeme.
And we will become relevant.
Na kwa kufanya hivyo tutakuwa na maana.
Listen, make roads.
Sikiliza, tutengeneze barabara.
And have an impact.
Tutakuwa na mguso.
On the nation.
Kwa ajili ya taifa.
This wisdom does not come from above.
Hekima hii haitoki juu.
It is earthly wisdom.
Ni hekima ya kidunia.
It is sensual wisdom.
Ni hekima ya kibinadamu.
And it is demonic.
Na ni ya kipepo.
Why do I call it demonic?
Kwa nini naita ni ya kipepo?
Because Jesus Christ was sent by God the Father to come and have an impact on this earth.
Yesu Kristo alitumwa na Mungu Baba kuja kuleta mguso hapa duniani.
How did he have an impact?
Alikuwa na mguso kwa jinsi gani?
By connecting electricity to Jerusalem?
Je, kwa kuunganisha umeme Jerusalem?
By building hospitals for Bethlehem, where he was born. He was born outside the hospital. Did he build a hospital so that others who are born in Bethlehem will have somewhere to be born?
Je, kwa kujenga hospitalini kule Bethlehem, maana Yesu hakuzaliwa hospitalini, kwa hiyo alijenga hospitali ili kuleta mguso.
Many people set aside the wisdom of God himself.
Watu wengi wanaweka kando hekima ya Mungu mwenyewe.
And come up with very clever ideas.
Na wanakuja na mawazo ya kijanja.
About how to change society.
Jinsi ya kubadilisha taasisi.
You must know that it is not only the church which is trying to change the society.
Lazima ujue kwamba si kanisa tu linalohitaji kubadilisha jamii.
Schools are trying to change the society.
Mashule yanajaribu kubadilisha jamii.
Politicians are trying to change the society.
Wanasiasa wanajaribu kubadilisha jamii.
Philanthropists are trying to change the society. Philanthropists, people who give money and are very kind.
Taasisi zinazogawa misaada zinajaribu kubadilisha jamii.
Bill Gates is trying to change the society with his malaria program.
Bill Gates anajaribu kubadilisha jamii kwa mpango wake wa malaria.
United Nations is trying to prevent wars.
Umoja wa Mataifa unajaribu kuzuia vita.
There have been more wars in the world since the United Nations was set up than any time in the whole world.
Kumekuwa na vita nyingi zaidi kuliko Umoja wa Mataifa unavyojaribu kuzuia vita dunia nzima.
Hey. So God so loved the world.
Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu.
And he decided to make an impact in the world.
Na akataka kuweka mguso katika ulimwengu.
Then he sent his son Jesus Christ.
Na akamtuma mwana wake Yesu Kristo.
To come and affect the whole world.
Na aje kuathiri ulimwengu wote.
Is there a way the scripture could come up there? Martha, please. You know, he sent his only son to come and make an impact in Tanzania.
Alimtuma mwanake pekee kuja kuleta mguso Tanzania.
And what did he do?
Na alifanya nini?
Matthew 9:35.
Mathayo 9:35.
He went about.
Akaenda huku na huku.
Preaching.
Akihubiri.
Teaching.
Akifundisha.
In the cities.
Katika miji.
In the villages.
Katika vijiji.
And healing.
Na akiponya.
All that were sick.
Wote waliokuwa wagonjwa.
And up till today.
Na mpaka leo.
Next month it is 2018 years since Jesus came.
Tangu Yesu alikuja sasa ni miaka 2018.
We are still celebrating the impact that this man had on the whole wide world.
Bado tunasherehekea mguso Yesu aliyoweka katika ulimwengu wote.
So ladies and gentlemen, I want to suggest that if we want to follow anybody, please let us follow Jesus Christ.
Mabibi na mabwana nataka kupendekeza kama tunastahili kumfuata mtu yoyote tafadhali tumfuate Yesu Kristo.
Can I have an amen from somebody?
Naweza kusikia amen kutoka kwa mtu?
How many want to follow Jesus Christ?
Wangapi wanataka kumfuata Yesu Kristo?
Let us come and believe in the Son of God.
Tuje tumwamini mwana wa Mungu.
One day I heard a pastor saying, he does not believe in, not that he does not preach the cross and the blood and such things.
Nilisikia mhubiri mchungaji akisema sihubiri wala siamini hii mambo ya msalaba na mambo ya Kristo.
Galatians chapter 3 verse 1.
Wa Galatia 3 mstari wa kwanza.
Oh foolish Galatians, who has bewitched you?
Ninyi wa Galatia wapumbavu, ni nani aliyowaloga?
Hallelujah.
Hallelujah.
Now,
sasa,
this was to the church. Who foolish Galatians, who has bewitched you?
Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa. Enyi wa Galatia wajinga, nani aliyewaloga?
Huh? Who has bewitched you?
Nani amewaloga?
Do you know the meaning of that word bewitch?
Unaelewa hilo neno maana ya kulogwa?
It means to fascinate.
Ina maana ni kuua.
To fascinate. Who has fascinated you?
Ni nani aliyowafisha?
Like you are so impressed.
Ni kwamba mmesisimuliwa.
With something.
Na kitu.
You are so impressed with rich people.
Mmesisimuliwa na watu matajiri.
You are so impressed with money gospel.
Mmesisimuliwa na injili ya pesa.
Prosperity teachings.
Mafundisho ya mafanikio.
Success teachings.
Mafanikio ya utajiri.
Who has fascinated you?
Nani amewashawishi?
Who has dangled something in front of your eyes and affected you so much?
Nani amefanya kitu mbele ya macho yenu na kuathiri sana?
Who has charmed you?
Nani amewatia uchawi?
Who has charmed you?
Nani amewatia uchawi?
Who has charmed you?
Nani ameweka uchawi?
The church has been charmed.
Kanisa libetiwa uchawi.
By dangling some dollars in front of our eyes.
Kwa sababu ya kuninginizua dola mbele ya macho yetu.
By dangling aeroplanes in front of our eyes.
Kwa sababu ya kuonyeshwa ndege mbele ya macho yetu.
That you should not obey the truth.
Kwamba msiutii ukweli.
In whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth, crucified amongst you. Crucified on a cross.
Ambaye mbele yenu Kristo amewekwa mbele yenu aliyesulubiwa.
Ghana became a nation in 1957.
Ghana lilifanyika taifa mwaka 1957.
Ghana is one of the poorest countries in the world.
Ghana ni moja ya taifa maskini duniani.
Most African countries are poor.
Nchi nyingi za Kiafrika ni masikini.
If you ask me for one thing that has impacted Ghana more than anything else, I will say it is the Church of Jesus Christ.
Ukiniuliza kitu pekee kilichoigusa Ghana zaidi ya vitu vyote kabisa, nitakwambia ni kanisa la Yesu Kristo.
France is one of the richest countries in the world.
Ufaransa ni moja ya taifa tajiri tajiri.
If you ask me what has impacted France more than anything in the world, it is the Church of Jesus Christ.
Kitu kilichoigusa Ufaransa katika vitu vyote ni kanisa la Yesu Kristo.
It is recently that they've thrown away the church.
Ni hivi karibuni tu wameweka mbali mambo ya kanisa.
So ladies and gentlemen, I don't want you to be fascinated or charmed by anything but by Jesus Christ.
Mabibi na mabwana, sitaki msisimulio na kitu chochote wala kulogwa na kitu chochote bali na Yesu Kristo.
Try to focus on Jesus.
Jaribu kumtazama Kristo.
And anything Jesus does, try to do the same.
Na chochote Yesu alichofanya, jaribu kufanya hivyo hivyo.
Anything Jesus didn't do, try to avoid it.
Chochote ambacho Yesu hakutenda, usitende.
And you will be safer.
Na wewe utakuwa sehemu salama.
Can I have an amen? Amen.
Nipate ameni kubwa.
Since I became a pastor, I can see many of us are fascinated.
Tangu nimekuwa mchungaji nimeona wengi wetu tumesisimuliwa.
Many, many things.
Na vitu vingi.
Now, in this book, The Art of Following.
Katika hichi kitabu, sanaa ya kufuata.
We learn the great principles that Jesus taught about following.
Tunajifunza kanuni muhimu za msingi ambazo Yesu alifundisha namna ya kufuata.
Amen.
Amen.
The art of following.
sanaa ya kufuata.
Now, Acts chapter 1, verse 1.
Matendo moja mstari wa kwanza.
Acts chapter 1, verse 1.
Yeah.
Matendo moja moja.
The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach.
To do and teach.
Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha.
This, all this will be in Swahili, this book in Swahili. In a few minutes they are bringing it to the conference. Amen.
Kitabu hiki muda sio mrefu kitakuwa kwa Kiswahili na kinachapishwa kwa ajili ya kongamano.
All the books 60.
Vitabu vyote 60.
Yeah.
Yeah.
Now, what does it say? What Jesus began to do and to teach. So, books are here. Can I have? I need.
Inasema nini? Mambo yale aliyoanza kufanya Yesu kisha kufundisha.
Yeah.
Yeah.
You see, when you want to follow somebody, you follow what the person does and what the person teaches. They are two different things.
Ukitaka kumfuata mtu, unamfuata mtu kwa kile anachofanya na kile anachofundisha. Ni vitu viwili tofauti.
Because nobody can explain everything that he's doing, even if you ask him, he can't.
Hakuna mtu anayeweza kuelezea kinagaubaga kile anachofanya hata ukimuuliza.
And Jesus did not explain all the things that he did.
Na Yesu hakuelezea vitu vyote alivyofanya.
He only taught about some things.
Alifundisha tu baadhi ya vitu.
And the rest of the things, he did them.
Na baadhi ya vitu vilivyobakia alivifanya.
So you have to follow both what the person teaches and what the person does. Both of them are important for you. That is why in Acts chapter 1, verse 1, he says that, my friend Theophilus, I wanted to show you what Jesus began to do and also what he was teaching.
Lazima ufanye kile mtu anachofundisha na anachosema. Vyote viwili ni vya muhimu. Na ndio maana anasema, rafiki yangu Teofilo, nataka ukatambue vitu vile ambavyo Yesu alianza kufundisha na kisha kufanya.
Amen.
Amen.
Now,
sasa,
that is how come I entered into healing ministry.
Hivyo ndivyo nilivyoingia katika huduma ya uponyaji.
Because I had no miracles in my ministry.
Maana katika huduma yangu sikuwa na huduma ya
only mjisa. Teaching.
Nilikuwa nafundisha tu.
But you will never hear Jesus saying, if you don't do miracles, you are not my servant.
Usikii mahali Yesu akisema kama usipotenda miujiza wewe si mtumishi wangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
But he started by doing miracles.
Lakini alianza kwa kutenda miujiza.
So I said to myself, if I'm a follower of Jesus, I need miracles.
Nikajiambia kama mimi ni mfuasi wa Yesu, lazima nianze kutenda miujiza.
Hallelujah.
Hallelujah.
So today, what I'm telling you is that we must be followers of what Jesus Christ was doing. And what he did is written in black in your Bible. And what he said is typed in red.
Na tuanze kutenda mambo yale ambayo Yesu alianza kufanya. Mambo yote aliyoyasema Yesu kwenye Biblia yako yamenakiliwa kwa maandishi meusi, na mambo yote aliyoyafanya Yesu yamenakiliwa kwa maandiko mekundu.
What is this book called? Sana Kufu.
Sana ya kufuata. Sana.
What is it meaning?
The art of following.
Art of following. Yeah. Yes. Sana kufuata.
Sana ya kufuata.
Yeah. Mm. Hallelujah.
Hallelujah.
You have it in English, you have it in Swahili.
Tayari kiko kwa Kiingereza na kwa Kiswahili.
Matthew chapter 4, verse 18.
Mathayo 4:18.
Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net, and he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. Follow me. Don't follow Bill Gates. Don't follow Steve Jobs. Don't follow the millionaires of this world. Don't follow President Clinton, President Bush, follow me. Don't follow Trump, follow me.
Naye Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia nifuateni mimi, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Usimfuate Bill Gates, usimfuate Rais Trump, usimfuate Rais Clinton, nifuate mimi, alisema Yesu.
Amen.
Amen.
So all our life must be built on following Jesus.
Maisha yetu yote lazima yajengwe kwa kumfuata Yesu.
And if you want to be in the ministry, you have to try hard to be close to Jesus.
Kama utakuwa katika huduma lazima ujaribu sana kwa karibu na Yesu Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is why
hiyo ndio maana
I try to do things to let my ministry last beyond my lifetime.
Ndio maana najaribu kufanya vitu kuhakikisha huduma yangu inadumu zaidi ya maisha nitakayoishi hapa duniani.
I have many bishops.
Nina maaskofu wengi.
Pastors.
Wachungaji.
And young people.
Na vijana wengi.
And books.
Na vitabu.
Because Jesus' ministry has lasted way beyond his lifetime.
Maana huduma ya Yesu imedumu hata baada ya kuondoka.
Jesus ministered only 3 years and up till today we are still affected by what he's doing, what
Yesu,
he has done.
Yesu alifanya huduma kwa miaka mitatu lakini toka kipindi hicho mpaka leo tunaathirika na mambo yale aliyoyafanya Yesu.
Many ministries end with the life of the person.
Huduma nyingi zinaishia na maisha ya yule mwenye huduma.
But if you are following Jesus, your ministry will go beyond your lifetime.
Lakini kama unamfuata Yesu, huduma yako itaenda zaidi ya maisha utakayoishi wewe.
Long after you are gone, there will be evidence of your ministry that you came.
Wakati wewe umeshaondoka, lazima kuwe na udhihirisho wa huduma yako iliyofanya ukiwa duniani.
God is going to use you.
Mungu ataenda kutumia.
God is going to use you.
Mungu ataenda kutumia.
Jesus said, I have ordained you, John 15:16, and sent you that you may bear fruit and that your fruit will abide.
Yesu alisema katika Yohana 15:16, nimewaleteni ili mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa.
Now he said, follow me and I will make you millionaires.
Anasema nifuateni na nitawafuata mamilionea, nitawafanya mamilionea.
Follow me and I will make you business men.
Nifuateni na nitawafanya wafanya biashara.
Follow me, I will make you engineers.
Nifuateni na nitawafanya wakandarasi.
Kangarasu.
Wakandarasi.
Wankanarasi. Wankanarasi. Wankanarasi.
Wahandisi.
Follow me. And I will make you fishers of men.
Nifuateni na nitawafanya wavuvi wa watu.
It's not a great thing to you, isn't it?
Si kitu kikubwa kwako, si ndio hivyo?
It does not seem to be a great thing to you to be a fisher of men.
Haionekani ni kitu kikubwa kwako kufanyika mvuvi wa watu.
Many pastors it's like a lower thing in this world.
Kwa wachungaji wengi ni kama kitu cha chini katika maisha yao.
Yeah. But it's a very great thing. You see, this is what Jesus came to do.
Hiki ndicho Yesu alikuja kufanya.
He came to make us, if we follow him, we will be soul winners.
Na tukimfuata tutakuwa tunavuta nafsi.
Hallelujah.
Hallelujah.
We will be soul winners.
Tutakuwa wavuna nafsi.
I have a book here. Actually, I have 4 books here.
Nina vitabu vinne hapa.
If you follow Jesus,
kama unamfuata Yesu,
these books, can I have them in Swahili please, Randy?
Vitabu hivi vinne.
Oh, okay. Yeah. Find it, brother. You are anointed to read Swahili.
Karibu ataanza kujua Kiswahili sasa.
Yeah. This book says, tell them 120 reasons why you must be a soul winner.
Hicho kitabu kinasema waambie sababu 120 kwa nini wanastahili kuwa wavuna nafsi.
Have you ever heard a message which has 120 reasons?
Jake, imesema useme sababu 120?
Most people have a message, 3 reasons or 7 reasons or maybe 12 if it's a lot.
Watu wengi wanakiandika wanaandika sababu labda 5 au 7 zikiwa nyingi.
Wambie. Sababu 120.
Sababu 120.
Yes.
Piga makofi.
Hallelujah!
Hallelujah!
120 reasons why.
Sababu 120 kwa nini?
You must be a soul winner.
Lazima uwe mvua nafsi.
Yeah, if you follow Jesus,
kama ukifuata Yesu,
you will like a book like this.
Utakipenda kitabu kama hicho.
But if you are following President Carter,
kama unamfuata Rais Carter,
Obama, you will not be interested in such books.
Hautafurahia kitabu kama
hicho. You look at it and you say, oh, wambie, sababu 120, kwa nini unapaswa uwa umvanaji nafsi.
Utasema, oh, wambie, sababu 120, kwa nini unapaswa kuwa mvua nafsi.
Ah, what is this one? We don't need all this.
Utasema hii kitabu gani hiki hatukihitaji.
If you are following Jesus,
kama unamfuata Yesu,
he said, follow me.
Alisema nifuate.
Follow me.
Nifuateni.
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 If you follow Jesus,
ukifuata
follow
Yesu,
Jesus.
Fuate
follow
Yesu.
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 Jesus.
Fuate Yesu.
And I will make you
na nita kufanya wewe
into a fisher of men.
Kuwa mvuvi.
Wow. Wengine. Is it how do you say? Wengine.
Wengine.
Wengine. Others. There are other people apart from us in Dar es Salaam.
Kuna watu wengine zaidi ya sisi tulioko pa Dar es Salaam.
Normally we don't come to the capital cities.
Mara nyingi hatuji katika miji mikuu.
People come here. There are other people.
Kuna watu wengi tu zaidi ya sisi.
Others.
Kuna wengine.
Wengine. Wengine.
Wengine. Others.
Yeah, wengine. Apart from you, there are others.
Zaidi yako wewe kuna wengine.
You know, one day when my father was alive,
siku fulani wakati baba yangu akiwa hai,
I was getting married.
Nilikuwa naoa.
And I didn't have a house.
Na nilikuwa sina nyumba.
So I went to see him.
Kwa hiyo nikaenda kumuona.
And I told him, you know, your land in the house, you have this space in the land here. And I want you to give me this land. I want to build on it.
Kumwambia baba, kwenye eneo lako kuna ardhi, nataka nijenge nyumba yangu katika eneo lako katika nyumba kiwanja chako.
Do you know what he told me?
Unajua aliniambia nini?
He told me I have other children apart from you.
Akaniambia nina watoto wengine zaidi yako.
Hey! I have wengine children. Wengine children.
Nina watoto wengine
apart from you.
Yako.
I cannot give you this place.
Siwezi kupa eneo hili.
Huh? Watoto wengine. What is it meaning? Watoto wengine. God has other wengines, I tell you.
Mungu ana watoto wengine na kuambia.
Yes.
Ndio.
But we don't care about those people because we are not following Jesus.
Lakini hatuwajali hao kwa sababu hatumfuati Yesu.
Yes.
Ndio.
You know, the church has got more money than ever before. Since the church started in Tanzania, it has more money than ever since the church began in Tanzania.
Tangu kanisa limeanza Tanzania, lina pesa nyingi kuliko lilivyoanza.
And all over the world.
Na duniani kote.
The church has more money than ever.
Kanisa lina pesa nyingi zaidi kuliko hapo nyuma.
And yet, this is the time where we are not following Jesus.
Na hata hivyo, hichi ndio kipindi ambacho hatumfuati Yesu.
But we are following the world.
Lakini tunafuata ulimwengu.
Yes.
Ndio.
Others.
Wengine.
You would like, when you see this, you would like it. Others.
Ukikipenda, ukikiona,
this book,
hicho kitabu,
was inspired by William Booth, the Salvation Army president.
Uvuvio wake ulitokana na William Booth, raisi wa jeshi la wokovu.
He decided to have a meeting for his pastors, but he could not come. So he wrote a letter to his pastors, and he said everybody must be present when the letter is read.
Alikuwa amealikwa na wachungaji wake ili aweze kuongea nao, lakini hakuwa na muda wa kuongea nao. Kwa hiyo akaandika barua, akasema barua hii isomwe wakati wachungaji wote wapo.
When they gathered, they came and gathered around the telegram to read the letter that their great founder has written to them.
Walipokuja wakakusanyika pamoja na wakasoma waraka ambao mwasisi wao alikuwa amewaandikia.
When they opened it,
walipofungua,
instead of a long letter,
badala kuwa barua ndefu,
with many words,
yenye maneno mengi,
paragraphs,
mabistari mengi,
sentences,
sentences nyingi,
there was only one word in the whole letter.
Kulikuwa na neno moja tu kwenye barua yote.
Not even dear pastors or goodbye, yours faithfully, just one word.
Haikuwa naanza mpendwa mchungaji au kwaherini, ilikuwa na neno moja tu.
Wengine.
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 William Booth.
William Booth.
When I read that story, I was moved.
Niliposoma hiyo hadithi nikaguswa.
And one day I wrote a book on Wengine.
Na siku moja nikaandika kitabu
kuhusu Wengine. If you are following Jesus,
kama unamfuata Yesu,
you would love this topic, anakazo.
Utapenda hii zana ya anakazo.
Nguvu ya kulazimisha. Is it correct?
Yes.
Almost. Yes. Almost. Anakazo.
Anakazo.
Jesus said,
Yesu alisema,
go out,
nende ninje,
to the streets,
mitaani,
to the highways,
kwenye njia kuu,
to the hedges,
kwenye kona,
and compel them,
na waambieni,
to come in,
walazimisheni
waje, compel them to come in,
waambieni waje ndani.
Many churches are not full anymore.
Makanisa mengi hayajaa tena.
Sometimes you come to church, you see two rows.
Wakati mwingine unakuja kanisani unaona tu viti viwili vimekaliwa.
And the rest of the church is empty.
Na kanisa lote liko tupu.
Jesus said that my house may be filled.
Yesu alisema ili nyumba yangu ipate kujaa.
That my house may be filled.
Ili nyumba yangu ipate kujaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Go out.
Nenda nje.
Anakazo.
Anakazo.
Force them to come in.
Walazimishe kuja
ndani. Compel them.
Wasihi.
Do my will.
Fanya mapenzi.
Do my work.
Fanya kazi yako.
Push it down their throat.
Wasukume.
Hallelujah.
Hallelujah.
Do they sell beer in Tanzania? Beer.
Je, mnauza beer Tanzania?
You see somebody smiling. It's a good life.
Unaona kwenye tangazo la beer mtu anatabasamu anasema maisha poa kabisa.
Billboards.
Matangazo makubwa yale mabango.
Pushing it down.
Wanalazimisha.
Forcing us to desire it.
Wanatulazimisha tuipende.
The liquid that has caused more wars than any other liquid.
Na hicho ni kimiminika ambacho kimesababisha vita nyingi kuliko kimiminika kingine
chote. The solution that has caused more accidents than any other.
Ni kinywaji ambacho kimesababisha ajali nyingi kuliko kinywaji kingine chochote.
The liquid that has caused more quarrels than any other liquid.
Kinywaji ambacho kimesababisha mashida mengi kuliko kingine chochote.
The liquid that has caused many diseases, they ask, they say, cancers, many. Do you drink, do you smoke? These two. The liquid that have caused more diseases.
Yaani kimiminika ambacho kimesababisha magonjwa mengi.
They are pushing it everywhere. Take it, drink it. Start drinking, drink. Have some, take it. They are pushing it. And Jesus said, you go out there and compel them. Push my name, push my gospel.
Wametulazimisha tunywe, wakutulazimisha tukikipende. Lakini Yesu alisema nendeni mkawalazimishe, walazimisheni, waje katika ufalme wangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And if you love, follow Jesus, you will love this book.
Na kama unapenda kumfuata Yesu, utakipenda kitabu hiki.
Jinsi unavuyawoze, woza, kuhubiri wokovu.
Jinsi unavyoweza kuhubiri wokovu.
How to preach salvation. How to preach salvation.
Jinsi ya kuhubiri wokovu.
Many pastors do not know how to preach salvation.
Wachungaji wengi hawajui namna ya kuhubiri wokovu.
Jesus said, follow me.
Yes,
follow me.
Nifuateni.
Follow me.
Nifuateni.
Follow me.
Nifuateni.
Follow these people. Follow me.
Usafate.
Don't follow businessmen. Follow me.
Usafate.
I will make you fishers of men.
Na utakuwa mvuvi wa watu.
We are not following Jesus.
Atumfuate Yesu.
No, 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 no.
No, no.
Follow Jesus.
Fuate Yesu.
You know, one day, a great pastor I know very well.
Siku moja mchungaji mkuu ninayemfahamu vizuri.
He attended my crusade.
Alihudhuria mkutano wangu.
And that day I preached from John chapter 3 verse 6.
Na siku hiyo nilihubiri kutoka katika Yohana 3:16.
A man is born again.
Ya kwamba mtu lazima azaliwe mara ya pili.
He cannot come to the kingdom of heaven.
Asiyezaliwa mara ya pili hawezi kuja kwenye ufalme wa Mungu.
He told me afterwards.
Baadaye akaniambia.
He said, I was sitting there wondering, what are you going to say about except a man is born again? He cannot. What are you going to speak? What are you going to say?
Akasema nilikuwa nimekaa chini na waza, utaongea nini? Hii maneno ya kusema eti mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Nilikuwa nawaza mhubiri utasema nini?
And I realized that truly, many so-called men of God, do not know how to preach the gospel.
Na nikaelewa hawa watu wengi wanaoitwa watumishi wa Mungu hawajui kuhubiri injili.
I was surprised when someone told me that this book is the most bought book since it was put on Google e-books. It's the most book bought by most people, this book on how to preach salvation.
Na nikashangaza kwamba hiki kitabu cha namna ya kuhubiri wokovu, nikaambiwa kwamba ndicho kitabu ambacho kimeuzwa sana tangu kimewekwa kwenye Google na kwenye mtandao wa ebook, kimeuzwa sana kuliko kitabu kingine chochote.
Tell somebody, I am a follower of Jesus Christ.
Mgeukie mtu mwambie mimi ni mfuasi wa Yesu.
Mark chapter 2 verse 14.
Marko 4:14.
And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom. And he said unto him, follow me. And he arose and followed him.
Hata alipokuwa akipita, alimuona Lawi na Alfayo ameketi forodhani. Akamwambia, nifuate. Akainuka akamfuata.
Amen.
Amen.
Now, how do you follow somebody?
Sasa, unamfuataje mtu?
One, you follow what the person teaches. And two, you follow what the person does.
Moja, unamfuata mtu anachofundisha.
If we are true followers of Jesus, we must follow what he taught. And we must preach what he taught. And we must do what he did.
Kama ni wafuasi wa Yesu, lazima tufuate alichofundisha na kufanya alichofanya.
And if you have enough time to do what Jesus did and you finish, then afterwards you can do some other things.
Kama una muda wa kutosha, fanya Yesu alivyofanya na ufanya vingine vyako unavyoviona.
What do you think?
Unafikiriaje?
Can you go around to all the villages and cities of Tanzania?
Je, unaweza kwenda kwenye miji yote na vijiji vya Tanzania?
Ha!
Ha!
I am trying to go to so many African countries to preach the gospel. And I have so many countries I have not been to.
Najaribu
and islands.
Najaribu kwenda kwenye nchi nyingi za Afrika kuhubiri injili. Lakini bado kuna nchi nyingi sana ambazo sijaenda kufika. Kwenye visiwa bado sijafika.
I am calculating my age.
Ninahesabu umri wangu.
And how quickly I can go here and here and here and here and here and finish.
Na kuona namna gani naweza kukimbia hapa na pale ili niweze kumaliza.
Why don't you calculate your age?
Na wewe kwa nini usipigie mahesabu umri wako?
And see where will you go before it's time to go out of this world.
Mahali utaenda wapi baada ya kumaliza dunia hii?
How do you have time for other things? I don't understand it.
Mimi sielewi unapataje muda kwa vitu vingine, sielewi.
If you preach in 4 towns
kuhubiri kwa miji minne
in Tanzania,
hapa Tanzania.
4 towns in Uganda.
Miji minne Uganda.
4 towns in Kenya.
Miji minne Kenya.
4 towns in Ethiopia.
Miji minne Ethiopia.
4 towns in DRC.
Miji minne DRC.
4 towns in Rwanda.
Miji minne Rwanda.
4 towns in Burundi.
Miji minne Burundi.
4 towns in Mozambique.
Miji minne Msumbiji.
4 towns in Zambia.
Miji minne Zambia.
4 towns in Malawi.
Miji minne Malawi.
4 towns in South Africa.
Miji minne Afrika Kusini.
That's very small. At South Africa, you're going to preach only 4 places. Anyway, okay, just take 4 towns.
South Africa ni kubwa, tuchukua miji minne.
4 towns in Swaziland.
Miji minne Swaziland.
4 towns in Lesotho.
Miji minne Lesotho.
You are trying to go to the world to preach in the cities and the villages.
Unajaribu kwenda ulimwenguni kote kuhubiri katika miji na vijiji.
4 towns in Angola.
Miji minne Angola.
4 towns, let's come to West Africa, in Senegal.
Twende magharibi ya Afrika, Senegal.
Oh, you have forgotten about West Africa.
Au umesahau Afrika Magharibi.
Ah, Wengeni. Is it not called Wengeni?
Wengine.
What about Senegal? Who do you think is in Senegal? Is it ghosts who are in Senegal? Ghosts?
Unafikiri nani yuko Senegal? Unafikiri ni mzimu yuko Senegal?
Wengine. What about Guinea?
Vipi kuhusu Guinea?
4 towns in Guinea.
Miji minne katika Guinea.
Oh, who do you think is going to do? Are you expecting a white man to come from America to go to these places?
Au unafikiri ni mzungu kutoka Marekani mweupe atakuja kwenda maeneo haya?
No white man is coming to do anything anymore here. They are afraid of Africa, I'm telling you.
Hakuna mweupe yote anayekuja kufanya kitu chote sasa hivi. Wanaogopa Afrika. Nakwambia.
One day I asked a white man, I said, I want to invite you to come to Ghana. He told me, if it is safe, I will come. If it is safe.
Siku moja nilimwambia mzungu aje Ghana. Akaniambia, kama ni salama, nitakuja. Kama ni salama.
Hey! 4 towns in Nigeria.
Miji minne Nigeria.
Only 4.
Miji minne tu.
4 towns in Congo Brazzaville.
Miji minne Congo Brazzaville.
4 towns in Gabon.
Miji minne.
4 towns in Cameroon.
Miji minne Cameroon.
4 towns in Cote d'Ivoire.
Miji minne.
You as a pastor.
Wewe kama mchungaji.
I am showing you your work.
Ninakuonyesha kazi yako.
I am showing you your work.
Ninakuonyesha kazi yako.
I am telling you the list of places you have to go to.
Ninakuonyesha orodha ya maeneo unayostahili kwenda.
4 towns in Mali.
Miji minne kule Mali.
4 towns in Burkina Faso.
Miji minne Burkina Faso.
4 towns in Niger.
Miji minne kule Niger.
4 towns in Liberia.
Miji minne Liberia.
4 towns in Sierra Leone.
Miji minne Sierra Leone.
4 towns in Togo.
Miji minne Togo.
4 towns in Benin.
Miji minne Benin.
4 towns in Madagascar.
Miji minne Madagascar.
4 towns in Mauritius.
Miji minne Mauritius.
4 towns in Seychelles.
Miji minne Seychelles.
4 towns in Equatorial Guinea.
Miji minne Equatorial Guinea.
4 towns in Sao Tome.
Miji minne Sao Tome.
4 towns in Guinea-Bissau.
Miji minne kule Guinea-Bissau.
When will you finish?
Utamaliza lini?
Is it not amazing that pastors veer and are fascinated by something else?
When the work
of God is sitting right there. We want to do everything except what Jesus said we should
do.
We are completely fascinated and charmed by the world.
Yani tumepewa msisimuko na kulogwa na vitu vya ulimwengu. Ndio.
Who is going to come? You are Bonke has retired.
Bonke amestaafu tayari.
T.L. Osborne is dead.
T.L. Osborne amekufa.
Billy Graham is dead this year.
Billy Graham mwaka huu kafa.
The white people are afraid, I'm telling you.
Weupe wanaogopa na kuambia.
It is you.
Ni wewe.
It is you.
Ni wewe.
Who must become a follower of Jesus Christ.
Amaye lazima uwe mfuasi wa Yesu
Kristo. It is you who must become a follower
ni
of
wewe,
Jesus Christ.
Amaye lazima uwe mfuasi wa Yesu Kristo.
You can never rest till you die.
Huwezi kupumzika hadi ufe.
Yes. When you are resting, you don't know your work.
Ukiwa umepumzika hujui kazi yako.
When you know your work, you will never feel you have achieved anything.
Yaani ukijua kazi yako utapumzika.
You will never despise somebody's little work that he's
doing. Wewe kudharau kazi ya mtu ndogo anaoifanya.
And these are just crusades. What about churches?
Na hii ni kusema vipi kuhusu makanisa yetu?
When I say four towns,
naposema miji midogo,
some of the countries have got as many as 16 big cities.
Nchi nyingine zina miji mikubwa zaidi ya 16.
Meaty towns with people.
Na miji mikubwa kutana na watu.
God is going to use you.
Mungu ataenda kukutumia.
God is going to use you.
Mungu ataenda kukutumia.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tell somebody, I am following Jesus Christ.
Mgeukie mtu mwambie ninamfuata Yesu Kristo.
Yeah.
Ndio.
Amashata bala masala baba. May tapala babanda la babashandaleba. May la mama satabaka bolambala. Palo mashata bala mala bala. When you follow Jesus, you will never be in need.
Ukimfuata Yesu utakuwa na mahitaji.
You know, Kenneth Hagin.
Kenneth Hagin.
One time I was listening to him preaching just before he died.
Siku moja kabla ya kufa, siku chache kabla ya kufa nilimsikiliza akihubiri.
And he was saying, God has cared for him since he came into the ministry.
Na alisema Mungu amemhifadhi tangu ameingia katika huduma.
He said, this year I gave $300,000+ to the ministry.
Akasema mwaka huu nimetoa dola 3,000,000 kwenye huduma.
He said, last year I gave $1,000,000.
Akasema mwaka uliopita nimetoa dola milioni moja.
He said, I bought houses for all my grandchildren.
Akasema nimewanunulia wajukuu wangu wote nyumba.
And all my children.
Na watoto wangu.
He said, God bless me, I gave money to people.
Akasema Mungu amenibariki na wapa watu pesa.
He said, Jesus appeared to him in a vision.
Akasema Yesu alimtokezea katika
maono. Jesus said to him,
Yesu akamwambia,
if you follow me,
ukinifuata,
you will never be in need.
Hautakuwa na mahitaji.
You will never be hungry.
Hautaenda njaa.
You will never need money.
Hautahitaji pesa.
If you follow me,
ukinifuata.
Hallelujah.
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 When you follow Jesus,
ukifuata Yesu,
you will never be in need.
Hautakuwa na mahitaji.
He will give you what you need.
Atakupa unachohitaji.
He will send money to you.
He
will supply your needs.
As a tibiza mahitaji yako.
Kama shato balabana. You know, and he said something. He said, you know how demons influence people?
Unajua alisema unajuaje mapepo yanawaathiri watu?
Demons surround people.
Mapepo yanawazunguka watu.
Demons surround people.
Pepo wanawazunguka watu.
And speak to them.
Na wanawasemea.
And they behave in a certain way.
Na wanaanza kuwa na tabia.
And he told Jesus, Jesus told him in the vision.
Na Yesu akamwambia katika maono.
Do you think when I send my angels?
Unadhani nikituma malaika zangu?
He said, but my angels will bring the money.
Kwamba ni malaika wataleta pesa.
He said, I send my angel to surround people and speak to the people.
Ninatuma malaika zangu wazunguke watu na kuongea na watu.
And influence them to give money to you.
Na kuathiri wakupatie pesa.
Yes.
Ndio.
He said, I send my angel to surround people and speak to them.
Ninatuma malaika zangu wazunguke watu na waongee.
And the angels influence the people to give money.
Yani wale malaika wanazungumzia watu ili watoe pesa.
He said, God spoke to a lady.
Akasema Mungu aliongea na mwanamke.
Go and buy a house for Kenneth Hagin.
Nenda kanunue nyumba kwa ajili ya Kenneth Hagin.
He said, I sent my angel to speak to people.
Nikatuma malaika waende kuzunguka na malaika.
He said, she came to me.
Akaja kwangu.
And he said, God told me to buy a house for you.
Na akasema Mungu ameniambia nikununulie nyumba.
She bought the house.
Na akamnunulia nyumba.
And she gave $25,000 to his wife to buy clothes.
Na akatoa dola 25,000.
Listen, when you follow, and he told him, if you follow me, you will never need again till you die.
Na akasema ukimfuata Yesu hautapungukiwa na kitu.
Do you know why pastors are always begging for money?
Unajua kwa nini wachungaji kila wakati wanaomba pesa?
Do you know why pastors are always preaching about money?
Unajua kwa nini wachungaji kila wakati wanahubiri juu ya pesa?
Most of the time they are not following Jesus.
Wakati mwingi hawamfuati Yesu.
They need to put pressure on people to give money.
Wanahitaji kuweka msukumo kwa watu ili watoe pesa.
But you see, the money, it is God's power that will direct the money towards you.
Lakini ni nguvu za Mungu zitakazoelekeza pesa zije kwako.
I prophesy.
Natabiri.
May the angels of the Lord.
Malaika wa Bwana.
May the angels of the Lord.
Malaika wa Bwana.
Go on your behalf.
Waende kwa niaba yako.
And minister to people.
Na wahudumie watu.
To bring you what you need.
Wakuletee unachokihitaji.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
And everybody shouted amen.
Kila mmoja sema amen.
You may be seated, please. Now, the art of following.
Sasa sanaa ya kufuata.
The art of ministry. What is this one? This one is what?
Study ya usikivu.
What is it in English?
The art of listening.
The art of hearing, yes, listening. Now, many of us don't know how to hear from God.
Atujui namna kusikia kutoka kwa Mungu.
Galatians chapter 3, verse 5.
Wa Galatia 3:5.
He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles amongst you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith?
Basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria na kwa kusikia kunakotokana na imani?
If you want God to use you,
ukitaka Mungu akutumie,
you need to be a specialist of the hearing of faith.
Unahitaji kuwa mtaalamu wa kusikia kwa imani.
Some of the versions change it. It says hearing and believing what you hear. Believing what you hear.
Amini unachokisikia.
Believing what you hear.
Amini unachokisikia.
Amen.
Amen.
All my ministry experience, it depends on this verse.
Uzoefu wa huduma yangu yote unatokana na mstari huu.
Hearing of faith.
Kusikia kwa imani.
Believing what you hear.
Kuamini unachokisikia.
From God.
Kutoka kwa Mungu.
All my ministry depends on this verse.
Huduma yangu yote inategemea na mstari.
And everybody else's ministry depends on this verse.
Na kila huduma ya mtu mwingine inategemea na mstari.
He that ministers the spirit, that's what you are called to do.
Yeye anayehudumia katika roho kama vile ulivyoitwa.
He that works miracles, that's what you are called to do.
Yeye anayetenda miujiza ndicho ulichoitwa kufanya.
How do you do it?
Unafanyaje?
How do you do it?
Unatendaje?
By the hearing of faith.
Ni kwa kusikia kwa imani.
Amen. By hearing and believing.
Ni kwa kusikia na kuamini.
If you have the NIV, you can put it up.
Come on,
by the hearing of faith.
Ni kwa kusikia kwa imani.
Or by hearing and believing what you are hearing.
Ni kwa kusikia na kuamini unachokisikia.
And I call it the hearing of faith.
Na kuita huko kusikia kwa imani.
Amen.
Amen.
All right. Now, you must believe when God speaks to you.
Lazima uamini Mungu anaponena na wewe.
Yes.
Ndio.
Huh? You want to read NIV? All right.
Yes. So again I ask, does God give you his spirit and work miracles among you by the works of the law or by your believing what you heard?
By your believing what you heard.
Kwa kuamini kile ulichosikia.
By what? Believing what you heard.
Kwa nini? Kwa kuamini kile ulichosikia.
Wow.
Wow.
Now,
sasa,
in 1988,
waka 1989,
in 1988, I was a medical student.
Nilikuwa ni mwanafunzi wa udaktari.
And I was sent to a town for 1 month as part of my school.
Nilipelekwa kwenye mji fulani hivi kwa mwezi moja kama sehemu ya mafunzo yangu ya shule.
Amen.
Amen.
Yeah. And when I went there,
na nilipoenda huko,
one night I was praying.
Usiku moja nilikuwa naomba.
And I was on my knees,
na nilikuwa nimepiga magoti yangu,
praying to the Lord.
Nikimwomba Bwana.
But I fell asleep.
Lakini nikalala usingizi.
How many have been praying before and then you fell asleep?
Inawezekanaje ukawa naomba na huku melala?
No, they are not answering. How many have been praying and you fell asleep? They don't understand.
Wangapi huwa wamekuwa kiomba na wakati huo unajisikia umelala?
Hey.
Hey.
Some even fall asleep when you are preaching.
Kuna baadhi yenu huwa atakati mnahubiri unalala.
Hey.
Hey.
How much more praying?
Vipi kuhusiana na maombi?
It is common.
Hiyo ndo hatari kabisa.
Now, one night,
usiku moja,
I was praying on my knees.
Nilikuwa naomba nimepiga magoti yangu.
Like this.
Kama hivi.
Oh, am I allowed to come here?
Aruhusiwi kwenda huko?
Okay, I'll stand here.
Oh, wanja asimame hapa.
I was praying on
nilikuwa
my knees.
Naomba kama hivi.
But I fell asleep on the bed.
Lakini nikawa nimelala kitandani.
And I was listening to a tape.
Na nikawa nasikiliza mkanda.
By Kenneth Hagin.
Wa Kenneth Hagin.
So when I woke up at about 2 a.m.
Na nilipoamka asubuhi saa 8,
I continued praying.
Nikaendelea kuomba.
Then suddenly,
na ghafla,
something jumped out of the tape.
Kuna kitu kikaruka kutoka kwenye tape niliyokuwa nasikiliza.
And entered into my stomach.
Na kikaingia kwenye tumbo langu.
I felt it going in.
Na nikaona kinaingia ndani.
Then I heard a voice.
Na nikasikia sauti.
And the voice said,
na sauti ikasema,
from today,
kutoka leo,
you can teach.
Unaweza kufundisha.
From today,
kutoka leo,
you can teach.
Unaweza kufundisha.
From today,
kutoka leo,
you can teach.
Unaweza kufundisha.
Then I heard another voice.
Na nikasikia sauti nyingine.
And the voice said,
sauti kasema,
I will prove it to you.
Nitakuthibitishia.
Wow.
Wow.
This is how many years ago now?
Miaka mingapi sasa?
30 years ago.
Miaka 30 iliyopita.
Galatians chapter 3 verse 5.
Wa Galatia 3:5.
It says, he that works miracles.
Inasema, yeye atendaye miujiza.
He that works miracles. Put yeye up the scripture, please. He that works miracles amongst you.
Nani atendaye miujiza kati yenu?
Doeth he it.
Je, anatenda hiyo?
By the works of the law.
Kwa kazi ya sheria.
Or by the hearing of faith. Galatians chapter 3 verse 5.
Au kwa kusikia kwa imani.
Galatians chapter 3 verse 5. Please.
Wa Galatia 3:5 tafadhali.
He that works miracles amongst you.
Yeye atendaye miujiza kati yenu.
The one who ministers.
Anayehudumu.
This is the secret of how he does it.
Hii ndio siri ya vile anavyotenda.
By the hearing of faith. Oh, I like the way the NIV says it. By believing what you are hearing, what you heard.
Ni kwa kuamini ulichosikia. Napenda NIV.
Many of us don't believe what we heard.
Wachungaji wengi hatuamini kile tulichosikia.
Yes.
Ndio.
He said from today you can teach.
Akasema kutoka leo unaweza kufundisha.
Do you know how old I was? I was 25 years old.
Unajua nilikuwa na miaka mingapi? 25.
I believed it.
Na nikaamini.
Do you know how many members were in my church?
Unajua washirika walikuwa ngapi kanisani kwangu?
About 20 or 25 people.
Walikuwa kama 20 au 25.
Kwa kuhesabu
hivyo.
Just this place here.
Kama watu waliokaa eneo lile.
Yeah.
Ndiyo.
But I believe.
Lakini kaamini.
The hearing of faith.
Kusikia kwa imani.
You see, many of you, when God speaks, you don't believe him.
Unajua wengi wenu Mungu akiongea hamuamini.
And you don't follow.
Na ufuati.
What God says to you.
Kile Mungu anasema kwako.
You see, that's why we talk about catching the anointing.
Ndio maana tunaongea juu ya kukamata upako.
Catching the anointing.
Kukamata upako.
That night.
Usiku ule.
Jivuti upako. Jivutie.
Jivutie upako.
Jivutie upako. Catch. That was the night I was anointed.
Huo ndio usiku niliotiwa upako.
Today God has used me to build over 3,000 churches.
Leo Mungu amenitumia kujenga zaidi ya makanisa 3,000 na bado ni kijana.
I'm still a young man.
Mi bado ni kijana.
These books here,
vitabu hivi hapa,
we have between 20 and 30 million printed.
Tuna vitabu bilioni kama 20.
Million.
Million.
Yes.
Milioni 20 mpaka 30.
Yes.
Ndio.
I was 25 years old.
Nilikuwa na umri wa miaka 25.
And he said, you can teach.
Na akasema unaweza kufundisha.
Wow.
Wow.
I believe it. The hearing of faith.
Niliamini kwa kusikia kwa imani.
Hearing of faith.
Kusikia kwa imani.
Hearing of faith.
Kusikia kwa imani.
Hearing of faith.
Kusikia kwa imani.
Believing what you heard.
Believe
what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard. Believe what you heard.
amini ulichosikia, amini ulichosikia, amini ulichosikia, amini ulichosikia.
People don't believe what they hear.
Watu hawaamini wanachosikia.
Yes.
Ndio.
People don't believe what they hear.
Watu hawaamini wanachosikia.
And that is it, I'm walking in it.
Ndio maana ninatenda haya.
Yes, I've gone by. And I'm still walking in it.
Na bado ninaendelea kufanyia kazi.
Yes.
Ndio.
I keep meeting people who read my book.
Ninaendelea kufanya watu.
I didn't know it had that effect on them.
Na sikujua kwamba itakuwa na athari kwenye maisha yao.
Then one day I had a vision.
Siku moja nilikuwa na maono.
The Lord said to me,
Bwana akasema kwangu.
I was in a hotel.
Nilikuwa kwenye hotel.
And he told me,
akaniambia,
build churches in Ghana.
Jenga makanisa Ghana.
I did not build many churches in Ghana then.
Kipindicho nilikuwa sijajenga makanisa Ghana.
More international.
Nilikuwa nimejenga zaidi katika hali ya kimataifa.
From that time.
Lakini wakati huo,
I started
nikaanza
to build more.
Kujenga makanisa zaidi.
In Ghana.
Kule Ghana.
Yes.
Ndio.
Yeah. You see, you don't believe what you hear.
Unajua tuamini tulichosikia.
That's why your ministry is at this level.
Ndio maana huduma zenu ziko
kiwango hiki. If you want to minister the spirit,
ukitaka
and you want to work miracles,
na kutenda
miujiza, you must believe what you are hearing from God.
Lazima uamini.
This is the difference between people. They don't believe when they hear.
Hii ndio inaleta tofauti kati ya watu. Hawaamini wanachosikia.
They don't believe.
Hawaamini.
One day I had a vision.
Siku moja nikapata maono.
Before I started the Healing Jesus campaign,
kabla sijaanza kampeni ya Yesu
ponyaji, I was sitting in a black chair.
Nilikuwa nimekaa kwenye kiti cheusi.
In my house.
Kwenye nyumba yangu.
I was not lying down. And then I saw a man of God standing in front of me.
Na nikaona mtumishi wa Mungu amesimama mbele yangu.
And he told me,
na kaniambia,
you must have crusade.
Lazima uwe na mikutano.
You must pray for the sick always.
Lazima wakati wote uombe wagonjwa.
And he said it's very important that you pray for the sick.
Na akasema ni muhimu uombe wagonjwa.
I said, wow.
Nikasema wow.
From then I began to do Healing Jesus campaign.
Na kuanzia hapo nikaanza kampeni.
That's why I always pray for the sick.
Ndio maana wakati wote naombea wagonjwa.
Yes, always pray for the sick.
Wakati wote naombea wagonjwa.
Yeah. Because he told me, he said, many of you don't believe when God speaks to you.
Wengi wenu hamwamini Mungu akinena na wewe.
And that is why I wrote this book, The Art of Hearing.
Ndio maana nikaandika hiki kitabu, Sanaa ya Kusikiliza.
Hearing God's voice.
Kusikia sauti ya Mungu.
Study ya usiku iki usikivu.
Study ya usikivu.
The Art of Hearing. Deuteronomy chapter 28.
Kumbukumbu la Torati mlango wa 28.
Beautiful.
Vizuri.
Deuteronomy 28.
Kumbukumbu la Torati 28.
Notice verse 1.
Kuanzia mstari wa kwanza.
And it shall come to pass.
Na itakuwa.
Hallelujah.
Deuteronomy 28 verse 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth.
Read it.
Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, utunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia.
Wow.
Wow.
Now, if you will do what? If you do what? If you do what?
Kama utafanya nini?
If you do what? Hearken.
Kama utasikia.
Listen. To his voice, not to anybody's voice, but to his voice.
Kama utasikia sauti yake, si sauti ya mtu mwingine yeyote.
What is going to happen?
Nini kitatendeka?
He will set you on high, above the nations, that is your colleagues.
Atakuweka juu ya mataifa, hao ni watu wa rika yako.
Your colleagues.
Watu wako mnaotenda kazi pamoja.
Your contemporaries.
Watu ambao mmeishi nao pamoja.
Your fellow nations.
Watu wa utaifa wako.
You'll be high.
Wewe utakuwa juu.
That's the difference between ministers.
Hiyo ndio tofauti ya wahudumu
of God.
Wa Mungu.
Yeah.
Ndio.
Is to hearken.
Ni kusikiliza sauti.
Hallelujah.
Hallelujah.
One day the Lord said to me, write a book.
Siku moja Mungu akaniambia andika kitabu.
Ah, ah, said, what? Me? Write a book about what?
Nikasema mimi, niandike kitabu juu ya nini?
Because great people have written books.
Maana watu wakubwa wameandika vitabu.
What am I going to write about?
Mimi nitaandika nini?
So I did not obey the Lord.
Kwa hiyo sikumtii Bwana.
Then one day the Lord said to me, if you are serious about obeying what I'm saying, you will employ somebody to help you to write the book.
Mungu akaniambia kama unamaanisha kwa kile ninachokisema, utamwajiri mtu aandike hicho kitabu nilichokuambia uandike.
Amen.
Amen.
And then I began to write. Can we all stand to our feet, please?
Hebu tusimame wote kwa miguu yetu.
Shall we all stand, please?
Wote tusimame tafadhali.
Hallelujah.
Hallelujah.
Are you standing?
Jema simama.
Everybody standing, please.
Kila mtu ndani ya chumba kanisa ili simama tafadhali.
Now, many of us are nowhere in ministry because you don't hear with faith.
Wengine wetu hatuko mahali popote kwenye huduma kwa sababu husikii kwa imani.
Yes.
Ndio.
Write a book.
Andika kitabu.
Today.
Leo.
These books. You see, I just came from Philippines.
Nimetoka tu, nikija hapa nimetokea Filipino.
They invited me to come and preach.
Wamenialika niende kuhubiri.
From these same books.
Kupitia hivi vitabu hivi hivi.
Before that, I just came from Sri Lanka.
Kabla hapo nilikuwa nimetokea Sri Lanka.
In the city of Colombo.
Katika mji wa Colombo.
I preach in three languages.
Na nikahubiri kwa lugha tatu.
Sinhalese, Tamil,
lugha kitamil,
and English. In that country, everything is in three languages.
Na Kiingereza. Katika hiyo nchi kila kitu kinafanyika kwa lugha tatu.
These same books.
Vitabu hivi.
They wanted me to come.
Wanaitaka nije.
They have prepared and translated the books for the last 3 years.
Wameandaa na kuvitafsiri vitabu kwa miaka mitatu iliyopita.
God spoke to me.
Mungu alinena nami.
Write a book.
Andika kitabu.
Write a book.
Andika kitabu.
I wrote it. Many people write, but God hasn't told you to write. You are not supposed to write. You are writing because you feel a man of God must write a book. But a man of God doesn't have to write a book unless you are called to write a book.
Wengine wenu meandika tu vitabu unafikiria tu kwa sababu lazima kuandika vitabu. Si lazima uandike kitabu. Isipokuwa tu kama Mungu amekwambia uandike kitabu.
Amen.
Amen.
Especially when you are inexperienced.
Na hasa kama wewe ni mtu mwenye ujuzi.
Because in Revelation 1 he said the things that thou hast seen and the things that thou hast heard, write those ones.
Maana katika Ufunuo anasema mambo yale niliyoyaona, uliyoyaona na kuyasikia, mambo hayo yaandike.
Don't just write what you think you are. It has already been written.
Usiandike tu kwa sababu lazima kuandike. Mambo yameshaandikwa.
You are doing composition.
We unafanya vitu vya kutunga tunga.
Hey.
Hey.
Are you listening to me?
Je, unanisikiliza?
Amen.
Amen.
How many want outside, please stand up. Everybody outside, stand up.
Wale walio kule nje kwenye mahema tafadhali simama.
Nobody should sit down at all. I'm going to end just now.
Hakuna naye simama sasa, naenda kumalizia sasa hivi.
Listen. You must do great things for God by hearing of faith.
Lazima ufanye mambo makubwa ya Mungu kwa kusikia kwa imani.
Hallelujah.
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 You must believe God.
Lazima uamini Mungu.
What he tells you.
Kile anachokuambia.
Do it.
Fanya.
Hear with faith.
Sikia kwa imani.
Hear with faith.
Sikia kwa imani.
Hear with faith.
Isikia kwa imani.
One day I was in my office.
Siku moja nilikuwa kwenye ofisi
yangu. I was about to go and preach.
Nilikuwa karibu naenda kuhubiri.
And I just had a small vision.
Nikawa na maono madogo.
And I saw a lamb.
Na nikaona taa kubwa.
Roasted lamb.
Kondoo.
Lamb. And it was a sacrifice.
Na ilikuwa ni adhabihu.
And the Lord asked me to sacrifice something.
Bwana akaniambia nitoe dhabihu kitu.
Wow.
Wow.
And I believed him. I was shocked.
Na nikaamini na nikashtushwa.
But I did it.
Lakini nikafanya.
Yes.
Ndio.
Many of you hear but you don't believe.
Wengi mnasikia lakini hamwamini.
God speaks to you but you don't believe.
Ndio tatizo.
Yeah. Hearing of faith.
Kusikia kwa imani.
Believing what you heard.
Kuamini ulichosikia.
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 You know, one day God told me.
Siku moja Mungu aliniambia.
There's a man of God in my city. He said, God told me, honor this man.
Kuna mtu mmoja wa Mungu katika mji wangu. Mungu aliniambia mheshimu huyu mtu.
I said, Lord, are you sure?
Nikamwambia Mungu na uhakika.
So many things around this person.
Kuna mambo mengi kuhusu mtu.
He said, honor him.
Akasema mpe zawadi.
What I want you to do.
Nikasema nifanye nini?
And he said, if you don't honor him,
akasema, kama
umheshimu, you will not have something.
Na utakuwa na kitu.
From that time,
kutoka siku hiyo,
I decided, I'll honor this person.
Nikaamua, nitamheshimu huyu mtu.
It doesn't matter what he does.
Haijalishi anafanya nini.
Doesn't matter what he doesn't do.
Haijalishi afanye nini.
It's something that God spoke to me about.
Kuna kitu ambacho Mungu ameninenea kumuhusu.
And I believe it.
Na nikaamini.
Most people do not hear with faith.
Watu wengi hawaamini kwa sikii kwa imani.
They hear.
Wanasikia.
But not with faith.
Lakini si kwa imani.
But Paul is saying.
Lakini Paul anasema.
The one who does miracles.
Yule atendaye miujiza.
How many want miracles in your life and your ministry?
Wangapi wanataka miujiza kwenye maisha yao na huduma zao?
Then you must hear with faith.
Lazima usikilize kwa imani.
As I'm preaching now.
Napohubiri sasa.
God is speaking to some people.
Mungu anaongea kwa watu.
Yes.
Ndio.
But you hear and you don't believe. You don't add faith to it.
Na usikilize kwa imani.
God spoke to me.
Mungu akanena nami.
Many years ago.
Miaka mingi iliyopita.
A man of God came.
Mtumishi wa Mungu akaja.
My life.
Katika maisha yangu.
And something negative happened.
Na kitu kinyume kikatendeka.
But God told me.
Lakini Mungu akaniambia.
Go to this man.
Nenda kwa huyu mtumishi wa Mungu.
And honor him with this money.
Na mheshimu kwa kiwango hiki cha pesa.
Yes.
Ndio.
I don't know if I'll ever seen this man again.
Na sijui kama nimewahi kumuona huyu mtu tena.
I did it.
Lakini
most people don't believe.
Watu wengi hawaamini.
You see, I was in the service when Kenneth Hagin was saying how many million dollars he has.
Na nilikuwa katika ibada ikitangazwa ni milioni ngapi anazo
za dola. God told me, go and honor him.
Lakini Mungu akaniambia nenda kamheshimu.
You owe everything to this man. You owe everything to this man.
Utatenda kila kitu kwa huyu mtu.
Don't believe in honoring. You don't. You see, when God speaks to you, you don't hear. You don't believe.
Watu awaamini kile Mungu anachosema kwamba ukawaheshimu watumishi wa Mungu. Huamini unachokisikia.
I was in Dr. Ranwell's church on Sunday.
Jumapili nilikuwa kwenye kanisa la Daktari Ranwell.
I preached to the church people.
Nikahubiri kwa watu wa kanisa.
I say honor this man.
Nikasema mheshimuni mtu wa mishukuru.
You have many people coming to preach here, but you don't have many fathers.
Tuna watu wengi wanakuja kuhubiri lakini hatuna mababa wengi.
You better believe these things.
Ni muhimu kuamini vitu hivi.
You don't have to wait for him to die before you say, oh, we were so blessed. If he had not been here, if this. That is why nobody will honor you, because you don't honor anybody.
Ni ustahili kusubiri mpaka amekufa ndo naanza kumsifia akiwa amekufa. Huyu mtu alikuwa mzuri, alifanya hivi na hivi. Wewe uheshimiwi kwa sababu hautaki kuheshimu wengine.
You never mention anybody's name when you are preaching. So nobody will ever mention your name too.
Ukiwa unahubiri hujawahi kutaja jina la mhubiri yoyote na hakuna mwingine atakayetaja jina lako pia.
You say you don't want to magnify a man. So nobody will ever honor you. This is the whole thing. It's you are sowing a seed.
Unasema hutaki kumtukuza mtu. Ndio na wewe itakuwa hivyo hivyo kwako, hakuna atakayekuheshimu.
You say you don't want to make a man into a god. Meanwhile, you want God to use you when you are a man. I don't understand why you want God to use you, but when he's using another man, you don't want to acknowledge it. But you want to be acknowledged as a human being when God is using you.
Utaki kumfurahia mtu mwingine anapotenda kazi ya Mungu, unasema sitaki kumfanya huyo mtu kuwa Mungu. Wakati wewe mwenyewe unataka Mungu akutumie, sikuelewi.
Hey, hey. You don't hear with faith. You don't hear with faith.
Hausikii kwa imani.
That's why you are nothing.
Ndio maana uko bure kabisa.
That's why there's no miracle.
Ndio maana hakuna miujiza.
That's why there's no prosperity.
Ndio maana hakuna mafanikio.
You don't hear with faith.
Hausikii kwa imani.
When he speaks,
anaponena,
you don't believe it.
Huamini.
You think, oh, it can't be God.
Unasema, ah, haiwezi kuwa Mungu.
Oh, it's too much.
Unasema, haya ni mengi
too
sana.
Little. Too this. No, ah, no, no, no.
Haya ni madogo. Apana, apana.
Yeah.
Dio.
But he that does work the works of God.
Lakini yeye atendaye
kazi. He that ministers for the Lord.
Yeye amhudumiaye Bwana.
You do it by the hearing of faith.
Unatenda kwa kusikia kwa imani.
You hear a word.
Unasikia neno kwa
imani. And you believe it.
Unaliamini.
And you act on it.
Na unalitendea kazi.
And you do it.
Na unalifanyia kazi.
And your life changes.
Na maisha yako yanabadilika.
And your ministry changes.
Na huduma yako inabadilika.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, I'll tell you something. One day I was reading a book by a man of God. The man of God is alive. He writes books.
I
enjoy his books.
Napenda vitabu vyake.
And I said to myself,
nikajiambia,
you know, this man is an author and I'm also an author.
Huyu mtu ni mwandishi na mimi pia ni mwandishi.
So he is a fellow author.
Kwa hiyo ni mwandishi mwenza.
He writes, I write.
Anaandika vitabu na mimi naandika.
He writes, I write.
Yeye anaandika na mimi naandika.
But one day,
lakini siku moja,
the Holy Spirit said to me,
Roho Mtakatifu akaniambia,
do not receive this man as a fellow author. Receive him as a father.
Usimpokee huyu mtu kama mwandishi mwenzako. Mpokee kama baba.
Hey!
Hey!
Fellow author.
Mwandishi mwenzangu.
Fellow author, I must now receive you as a father.
Sasa nianze kumpokea kama baba.
Hey!
Hey!
So you know what happened?
Unajua nini katendeka?
Something changed in my heart.
Kitu kikabadilika katika moyo wangu.
Something changed in my heart.
Kitu kikabadilika katika moyo wangu.
Yes, I believe what I heard.
Ndio, nikaamini nilichosikia.
You see, from that time,
kutoka muda ule,
what this person writes has a different effect on me than it has on other people. I always see the difference.
Kile huyu mtu anaandika kinanisaidia sana kuliko mtu mwingine yote toka hapo nilipoamua kumchukua kama baba yangu.
Oh yeah, it is like Jesus is speaking to me.
Ni kama Yesu anaongea kwangu.
I never have something so wonderful. It's like Jesus speaking to me as if Jesus is standing there and talking to me.
Sijia,
and comforting me and speaking to me.
Sijawahi kuona
Yesu. Like magic.
Yesu akiongea na mimi kupitia kitabu hicho ni kama Yesu amesimama mbele yangu akiongea na mimi na akinifariji mimi.
Yes.
Ndio.
You are not doing greater because you are not hearing with faith.
Ufanyi mambo makubwa kwa sababu hausikilizi kwa imani.
From today,
kutoka leo,
your life is going up like this.
Maisha yako yanainuka juu.
What you hear,
kile unachosikia.
How you hear it,
nani unavyosikia.
Where you hear it,
wapi unakisikia.
Hear it with faith.
Sikiliza kwa imani.
Believe.
Amini.
Believe more things.
Amini mambo mengi.
Believe in more things.
Amini mambo mengi.
Believe God has spoken to you.
Amini Mungu amenena na wewe.
You'll be amazed.
Utashangaa.
At the levels.
Viwango.
Your life and ministry is going to go to.
Maisha yako na huduma yako itakatoka.
Hallelujah.
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 You know, when God told me to start having crusades,
Mungu aliponiambia nianze mikutano ya injili,
I could just speak to myself and say, oh, you are having hallucination because you want to be like Bonke.
Nikajisikia nafsi yangu inaniambia kwamba hiyo ni shauku yako mwenyewe kwamba unataka kuwa kama Bonke.
This is the challenge.
Hiyo ndio changamoto.
Just start believing things.
Ndio maana hatuamini
vitu. Just start believing things.
Anza kuamini vitu.
Stop struggling with yourself.
Acha kujingangania mwenyewe.
Start believing when God speaks to you.
Anza kuamini Mungu anapoanza kunena na wewe.
If God has spoken to you to honor God's servant in this city or wherever, do it. Don't wait till it is too late.
Mungu akikwambia uheshimu watumishi wa Mungu katika mji, fanya usingoje mpaka huo wakati umechelewa.
Yes.
Ndio.
Don't wait till it's too late.
Usigoje mpaka ukao umechelewa.
You know, on Sunday I was telling the church.
Jumapili nilikuwa naliambia kanisa.
One day I was coming on KLM. KLM to Ghana.
Jumatatu nilikuwa nasafiri na ndege ya KLM. Siku moja nilikuwa na paa na ndege ya KLM.
And I was sitting in the business class.
Na nilikuwa nimekaa kwenye daraja la kibiashara la business.
Suddenly,
ghafla,
one of the air hostesses,
wahudumu wa kwenye ndege,
she came in with flowers, big flowers, white and green.
Akaja na maua makubwa meupe na ya kijani.
So big and so beautiful,
makubwa na mazuri sana,
that they couldn't find anywhere to keep it in the plane, so they decided to bring it to the business class and they put it in the seat with a seat belt.
Hawakupata mahali pa kuyaweka kwenye viwekea mizigo vya kwenye ndege, wakaamua kukiweka kwenye kiti na kukilipia gharama na kukifunga mkanda kama yale maua.
So the air hostess told me, please excuse, this is a new passenger coming to sit here. It is flowers from this man. He says his mother is dead in Ghana and he has bought these big, beautiful flowers from Holland and he's taking them to give to his dead mother and to put it on her grave.
Yule muhuduma kwenye ndege akaja akaniambia, mtumishi wa Mungu, kuna mwenzako atakuja kuketi kwenye kiti pamoja na wewe. Hayo ni maua mazuri ambayo yametengenezwa kwa ajili ya mama moja aliyekuwa amekufa kule Ghana, na huyu watu waliofiwa wameyanunua kutoka Holland na wanayasafirisha kwa ndege business class kuyapeleka Ghana.
Hey. Do you think the mother will see the flowers?
Je, unazani mama aliyekufa atayaona yale maua?
Do you think the mother would have been happier if her son came earlier with something better than these flowers?
Ufikiri kama mama angekuwa na furaha zaidi kama mtoto wake angekuja kabla ya hayo maua, kabla hajafa?
Yes.
Ndio.
Yes.
Ndio.
Idahosa.
Idahosa.
Have you heard of Idahosa?
Mewahi kumsikia mhubiri Idahosa?
He was a great man of God.
Alikuwa ni mtumishi wa Mungu mkuu.
Before he died.
Kabla hajafa.
2 weeks before he died.
Majuma mawili kabla hajaaga.
He came to Ghana.
Akaja Ghana.
God spoke to me.
Mungu akanena nami.
I don't know how why God tells me to honor people.
Sijui Mungu ananiambiaje kuheshimu watu.
But I think that it is a blessing for me.
Nafikiri ni baraka kwangu.
He told me, go and honor this man. I have never been to his Bible school. I've never been to his town, to his church. But God told me, go and honor this man yourself.
Mungu akaniambia niende nikamheshimu huyu mtu. Sijawahi kuhudhuria chuo chake cha Biblia, sijawahi kuwa kwenye kanisa lake, sijawahi kuwa kwenye huduma yake. Akaniambia mimi mwenyewe binafsi niende nikamheshimu.
I went to see him in his hotel.
Nikaenda kumuona kwenye hoteli aliyofikia.
They told him there is a man who wants to see you.
Wakamwambia kuna mtu anataka kukuona.
And they sent a message to me, come up.
Akamwambia njoo.
I went up.
Nikaenda juu.
When I got there,
nilipofika pale,
he was sitting in the chair.
Alikuwa amekaa kwenye kiti.
He said I should sit by him.
Nikakaa kando yake.
I sat by him. I didn't know that in 2 weeks time he'll be dead.
Nisikujua kwamba wahudumu wengine wawili watakuwa hapo. Baada wiki mbili kwamba atakufa.
Yeah. And I said I have this to honor you, sir.
Na nikasema nimekuja na hiki kitu kukuheshimu.
He said, wow.
Akasema wow.
He put his hand on me.
Akaweka mikono juu yangu.
And prayed for me.
Na akaniombea.
Then he told somebody, he said, watch this man. God is going to use him. He told me later. Watch him. God's going to use him.
Na akaniambia, akamwambia yule mtu, mwangalie huyu mtumishi wa Mungu. Mungu atamtumia baadaye.
Today,
leo.
Today our Bible school is just like how his Bible school was.
Chuo chetu cha Biblia kiko kama kile cha Idahosa.
It's one of the largest in Africa with many nations, different nationalities. They all come together to Bible school and they go back to different countries.
Ni chuo kikubwa kinakusanya mataifa yote duniani. Watu wanakuja kule Ghana kutoka kila dunia, pande za dunia na wanarudi kwenye nchi zao.
What you do not honor will not come to you.
Kile usichokiheshimu hakitakuja kwako.
You know, one day I went to preach in somebody's church.
Kuna siku moja nienda kuhubiri kwenye kanisa la mtu.
When I finished preaching,
nilipomaliza kuhubiri,
from the chair,
kutoka kwenye kiti,
I went straight to the car.
Nikaenda moja kwa moja kwenye
gari. When I sat in the car,
nilipokaa kwenye gari,
I said to myself,
nikajiambia,
I will never come back to this church.
Sitarudi tena kwenye kanisa.
I will never come to this church.
Sitarudi tena kwenye kanisa.
Yeah. I felt in my heart that the pastor did not respect what I came to preach.
Nikahisi kwamba huyu mchungaji hajaniheshimu.
It was not about offering. I didn't even give any offering.
Ilikuwa si swala
sadaka. I just felt it.
Lakini nilisikia ndani ya moyo wangu.
What you don't honor cannot come to you.
Kile usichokiheshimu hakiwezi kuja kwako.
Oh yes.
Dio.
What you don't honor, it doesn't come to you.
Kile usichokiheshimu hakiwezi kuja kwako.
So my friends.
Kwa hiyo rafiki zangu.
My friends.
Rafiki zangu.
Here with faith.
Sikiliza kwa imani.
We have been preaching.
Tumekuwa tukihubiri.
Mega church.
Makanisa makuu.
Church growth.
Kukua kwa kanisa.
I went to Korea with a lot of people.
Nikaenda Korea na watu wengi.
Our church was not the biggest church.
Kanisa letu alikuwa ndio kubwa kabisa kuliko mengine.
But I listened to Yongi Cho with faith.
Lakini kamsikiza Yongi Cho kwa imani.
Church growth.
Juu ya kukua kwa kanisa.
Mega church.
Kanisa kuu.
And I believe what he was saying.
Na nikaamini alichokuwa anasema.
I came home to implement everything I could implement.
Na nikarudi nyumbani kutendea kazi kila kitu nilichostahili kutendea kazi.
Ndio. Today I have one of the biggest churches.
Na ana kanisa kubwa sasa.
Yes.
Ndio.
Here with faith.
Sikiliza kwa imani.
Put my scripture up please. That's all I want to share with you.
Niweke andiko langu pale.
He that ministers to you,
the one who is ministering.
How did he come to be where he is?
Alifikaje mahali alipofika?
How is he able to minister the Spirit?
Aliwezaje kufika kiwango cha kuhudumia katika roho?
Yes. Is it by works of the law?
Je, ni kwa matendo ya sheria?
It is by the hearing of faith.
Ni kwa kusikia kwa
imani. Believing things he heard.
Amini vitu unavyosikia.
God speaks to you.
Bwana kinena nawe.
Do what he says.
Fanya anachosema.
You know why God always has led me to honor men?
Unajua kwa nini wakati wote Mungu ananiongoza kuheshimu watumishi wa Mungu?
You will not be honored unless you honor people.
Huwezi kuheshimiwa.
You are also a man. You are a man.
Wewe ni mtu, huwezi kuheshimiwa mpaka umeanza kuheshimu watu. Wewe ni mtu.
Why should you be honored?
Kwa nini uheshimiwe?
Come, what's your name?
Papa.
Papa. Stand here. You are from where? Kenya. Stand. Papa. Look at a small boy like this.
Ebu mwangalie.
Why should such a small boy be honored?
Kwa nini as well? Kwa nini kijana mdogo aheshimiwe?
Come here. Papa.
Papa kutoka Kenya.
Why should this little boy be ever honored in this world before he dies?
Kwa nini huyu kijana aheshimiwe kabla hajafa katika ulimwengu huu?
I don't know any reason.
Sijui sababu yoyote.
But if he were to honor,
lakini kama anataka
God's servant, this little boy, now there is a reason why this nobody must be honored one day. Yes.
Kama ataheshimu watumishi wa Mungu, hiyo ndio itakuwa sababu ya kwamba naye siku moja atakuja kuheshimiwa hata kama ni mdogo.
How old are you?
Una miaka mingapi?
26.
Miaka 26.
Yes. That's how old I was, I think, when God told me, go and honor this person.
Ndio nilikuwa na miaka kama ya huyu kijana wakati Mungu ameniita kwa
nini nene. I had nothing.
Nilikuwa sina kitu.
I had nothing. I was a student.
Nilikuwa sina kitu, nilikuwa mwanafunzi.
No, I was younger.
Alikuwa mdogo zaidi ya huyo.
I think I was a teenager.
Kwa kijana wakati.
Yeah. If you embarrass me,
kama ukininyanyasa,
and humiliate me,
na ukininyanyapa,
and disgrace me,
ukiniondolea
heshima, and insult me, God forbid,
ukinitukana, Mungu apishirie mbali,
you must prepare to harvest humiliation, disgrace, embarrassment, and curses.
Lazima ujiandae kupata yale, kuondolewa heshima, kuondolewa utukufu, na kushushwa kabisa.
Yes.
Ndiyo.
Whatsoever a man soweth, he shall reap.
Chochote mtu apandacho, ndicho atakachovuna.
You have to believe in God.
Lazima umwamini Mungu.
Father, it shall never be in Jesus' name.
Maisha yako hayatakuwa vile katika jina la Yesu.
Amen. Wow. Many are called.
Walioitwa ni wengi.
Many are called.
Walioitwa ni wengi.
Watwao ni wengi.
Waitwao ni wengi.
Waitwao ni wengi. When God called me,
wakati Mungu ameniita,
I believed it.
Nilimwamini.
He said to me,
aliniambia,
give yourself wholly. It was early in the morning.
Ilikuwa ni asubuhi akasema jitolee kabisa kikamilifu.
Wow!
Wow!
My wife had gone to work.
Mke wangu alikuwa ameenda kazini.
My wife was, she's a lawyer.
Mke wangu ni mwanasheria.
And she went to work.
Na anaenda kufanya kazi.
And I was at home alone.
Na mimi nilibaki nyumbani peke yangu.
I don't know if we had children.
Tulikuwa sisi kama tuna watoto. Nilikuwa pale nyumbani.
And I was lying on the carpet.
Nilikuwa nimelala kwenye zulia.
Then I read my Bible.
Nikasoma Biblia yangu.
And I saw the scripture, give thyself wholly to these things that thy prophecy may appear to all.
Nikasoma andiko linalosema jitolee kabisa kufanya mambo haya unayoyaona leo.
The carpet was blue.
Zulia lilikuwa la rangi ya blue.
I rose up.
Nikainuka.
Oh, whenever he speaks to me, I rise up.
Na chochote wakati wote Mungu anaponena
mimi ninainuka. That was the end of business.
Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa biashara yangu.
That was the end of any kind of money making work.
Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa kila chochote kilichokuwa nafanya cha kuniletea pesa.
Give thyself wholly.
Jitolee kikamilifu
to ministry.
Kwenye huduma.
I had business. I called them. I said, come and pack. Finish. No more.
Nilikuwa nafanya biashara nikawaita wafanya wale wanaofanya biashara nikasema kwisha.
Since then up till today.
Kutoka kipindi hicho mpaka leo.
I don't do business.
Sifanyi biashara.
I don't have a farm.
Sina shamba.
I don't have a trawler.
Sina
fishing boat trawler.
Sina mama boat ya uvuvi.
Stocks.
Sina
bonds.
Gala,
nothing. Only God.
Chochote.
I have only God.
Kila kitu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wow.
Wow.
Give thyself holy.
Jitolee kikamilifu.
That thy profiting may appear to all.
Ili kwamba iweze kukusaidia kwa wakati wake.
I've been to many places.
Nimekuwa katika maeneo mengi.
See that hearing by faith is a very important
thing. Unasikia kusikia kwa imani ni kitu cha muhimu sana.
The day I preached in Japan.
Siku nilipohubiri Japan.
Yonggi Cho was sitting by me.
Yonggi Cho alikuwa amekaa pembeni yangu.
I preached and he preached.
Anahubiri na mimi nahubiri.
Hey, I said, how can I be here at this time?
Nikasema inawezekana kufanyikaje hivyo kwa wakati kama huu?
From Ghana.
Kutoka Ghana.
You people don't understand what it means to come from Africa. Maybe you are Europeans.
What do I think?
I think you are European. Check the nearest European. I think you are Europeans here.
Naona ninyi ni watu wa Europe, ninyi watu wa Ulaya ninyi. Haya mambo labda hayawahusu.
Maybe the testimony I'm giving sounds a little strange to you, but I mean, for me, it is a big thing.
Labda shuda nazo hapa ziwatii nguvu, lakini kwangu mimi ni kitu kikubwa.
Yes.
Ndio.
Wow.
Wow.
I said, how can I? He says, give thyself holy and thy profiting shall appear to all. It will appear, many people will see the profiting of your ministry.
Akasema jitolee kikamilifu na faida yake, watu wote wataliona.
I prophesy to you.
Ninatabiri kwako.
From today you begin to hear with faith.
Kutoka leo utaanza kusikia kwa imani.
And your ministry is going up like this in the name of Jesus.
Na huduma yako inapanda kwa jina la Yesu.
Your ministry is going up in the name of Jesus.
Huduma yako inapanda juu kwa jina la Yesu.
What he says to you,
anachokuambia,
you will do it.
Utakifanya.
You will obey him.
Utamtii.
You will serve him.
Utamtumikia.
You will bear fruit.
Utazaa matunda.
You will minister the spirit.
Utahudumu katika roho.
You will do the works of God.
Utafanya kazi za Mungu.
You will follow Jesus.
Utamfuata Yesu.
Lift your hands and thank God.
Father, inua mikono yako na mshukuru Mungu.
We give you praise, Lord.
Tunakupa sifa Bwana.
We give you thanks, Jesus.
Tunakupa sifa Bwana.
Oh, we thank you, Lord. Mala showed up.
Tunakushukuru Bwana. Laba.
Oh, la mama mashata bala babanda la babanda la baba. Hola ramashin del beziro tal baragados kelimbre katvajando zambara lidegeshkera. Oh, Father, thank you for Dar es Salaam.
Baba, asante kwa Dar es Salaam.
Thank you for Tanzania.
Asante kwa Tanzania.
Thank you for the ministers.
Asante kwa wahudumu.
The pastors.
Wachungaji.
Thank you for the hearing of faith.
Asante kwa kusikiliza kwa imani.
We're going to do your works, Lord.
Watenda kufanya kazi yako.
We're going to serve you, Lord.
Watenda kutumikia.
We're going to hear you speak to us.
Watenda kusikia.
With faith, Lord.
Kwa imani, Bwana.
The hearing of faith.
Kwa kusikia kwa imani.
Not the hearing of doubt.
Si kusikia kwa mashaka.
Or the hearing of suspicion.
La kusikia kwa
mashaka. Of faith.
Lakini kusikia kwa imani.
Faith in God.
Imani katika Mungu.
Faith in God.
Imani katika Mungu.
Faith in God.
Imani katika Mungu.
We give you thanks, Lord.
Tunakupa sifa.
We give you praise.
Tunakupa sifa.
We give you thanks, Lord.
Tunakupa shukrani.
Thank you for what you have begun to do.
Kila unachoanza kufanya.
Thank you that he that began a good work in us.
Kwamba yeye alianza kazi njema ndani yetu.
Will bring it to a perfect end.
Ataikamilisha mpaka ukamilifu.
We give you praise.
Tunakupa sifa Bwana.
We give you thanks.
Tunakupa shukrani.
In Jesus name we pray.
Katika jina la Yesu tumeomba.
And everybody shouted amen.
Kila mmoja sema amen.
God bless you. You may be seated in the presence of the Lord.
Mungu abariki, mwaweza kuketi katika uwepo wa Bwana.